azigumu iba zonazi kunahagate yebo kunahagate baba Paga, Baba, yebo, kuna paga. My friend and my brother, all the way from KZN, Dumim Costa.
Yeah. Simile Gunapaga. Imupha munye uNkulunkulu onengqebe zimingu naphakade. Lithi izwi likaNkulunkulu njalo ekuseni, His mercies are new. They are new for you. They are new for you. They are new even for you. Zimingu naphakade. Ngathi singayikhona sinqekule sonke thina esikholwayo. We never zakho. We never zimile kunaphaka.
Zimile baba.
We bazalwane akunasono esihlule amandla kaNkulunkulu. Can we sing it one more time? Zimine kunaphakade. Zisanele, zisanele. His grace is sufficient.
Thank you. The Lord bless you. Hey. Something is happening.